18 okutuusa ku 29 nga mbalamusizza nnyo mwenna ku mulamwa okujja eri Mukama Katonda mu kusiima ekisa kye. Kwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe olw'ekigambo kyo, olw'okwagala kwo okungi, kubanga tuyimba ne tutendereza ne tusinza ne tusoma ne tusomesebwa ne tuwulira ekigambo kyo ekiramu era ekikozi ennyo, kubanga okituma n'okirabirira eriiso ly'ejjoji okutuukiriza byonna by'okitumidde. N'olwekyo nga kijja gye tulireka emitima gyaffe gibeere ettaka eggimu kwe kinaasigwa okubala ebibala ebingi ebineeyongera okuwa n'okuweesa ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mu kitundu kyaffe mwe kisomesebwa leero awamu n'abo abaawandiikibwa ebbaluwa eno, tuweebwa okulungamizibwa mu kujjukizibwa awamu n'okulabulwa. Weewaawo mu ngeri ejjayo ennyo amakulu g'okusomesebwa ekigambo kya Mukama mu kitabo kino oluvannyuma lw'okusomesebwa okuva mu kitabo ky'okuva, that is Exodus, n'atuwa okugeraageranya kw'endagaano ebbiri, enkadde ey'etteeka n'empya ey'ekisa. Subira nti mutuuseeyo mu Ebbulaniya essuula 12, tusome olunyiriri lw'18 okutuusa ku 21 ezigamba nti, temuzze ku lusozi olulabika olwaka omuliro n'okukankana n'ekizikiza ekikutte n'ekibuyaga n'eri eddoboozi ly'akagombe n'eri eddoboozi ly'ebigambo, n'abo abaaliwulira ne batayinza na kweyongera kuligumira, kubanga tebayinza kugumira ekyo ekyalagirwa Katonda nti, ne weeba ensolo bw'ekomanga ku lusozi ekuwanga amayinja n'efa. Ne Musa n'atya nnyo olw'ekyo kye yalaba, n'ayogera nti, ntidde nnyo era nkankana. Kama yebazibwe. Mu kujjukizibwa bwe gwali mu kuva essuula 19 abatera okusabira wano mbagamba kujja ne Bayibuli zammwe oba we muwandiika ne muwandiisa ennyiriri oba amakulu g'emisomo gyaffe okusobola obbiganyulwamu. Tujjukizibwa ebyali mu kuva essuula 19 okuva ku nnyiriri olw'ekkumi okutuusa ku 25 awamu ne mu ssuula 2 okuva ku nnyiriri olw'18 okutuusa ku 21 nti, Mukama bwe yajja eri Isirayiri abasisinkane abawe amateeka mwe baalina okusinziira okutabagana naye, waaliwo embeera y'entiisa empitirivu ennyo eyalina okubasikiriza okugonderanga Mukama Katonda waabwe eyali kabaka waabwe. Kyokka tukimanyi nti mu nnaku ng'40 gokka baali bamenye endagaano yaabwe naye gye baali beerayiridde tibajja gigondera n'amateeka agamu gonna bagakwate, nga baali mu kusinza bakatonda abalala. Mujjukira ennyana eya zaabu. Era tujjukira bulungi we gwali ku ebyo mu kuva essuula 32. Era ekyeyongera okulabisibwa ne mu Isirayiri mu biro by'Abafalisaayo nti, wadde baalina amateeka agasukka mu 300 tebaayinzanga gakwata. Weewaawo kyali kyoleka obunafu bw'endagaano enkadde. Naye nga bw'agamba mu nnyiriri eziddako okuva ku 22 okutuusa ku 24 tusomeyo nti, naye muzze ku lusozi Sayuni ne mu kibuga kya Katonda omulamu mu Yerusalemi eky'omu ggulu n'eri 10,000 ez'abamalayika abakuŋŋaanye n'eri ekkanisa eyaabo abaasooka amannya gaabwe agaawandiikibwa mu ggulu n'eri Katonda omulamuzi wa bonna neri emyoyo gy'abantu abatuukirizibwa, neri endagaano empya eya Yesu omutabaganya, ey'omusaayi ogwamansirwa ogwogera obulungi okusinga ogwa Beeri. Kama yebazibwe. Zabuli esule y'okubiri onyoro mukaaga awamu ne Zabuli 10:10 onyoro okubiri awamu ne Zabuli 7:6 onyoro soko okutuusa ku lw'okubiri zenja okusomako ku byonna. Zabuli 7:6 olusooka okutuusa ku lw'okubiri zigamba nti Katonda amanyiddwa mu Yuda, erinnya lye kulu mu Isirayiri. Eweema ye eri mu Yerusalemi era abeera mu Sayuni. Zabuli 48 onyosookera n'olwokubiri zigamba nti Mukama mukulu asaanira okutenderezebwa ennyo mu kibuga kya Katonda waffe, ku lusozi lwe olutukuvu. Sayuni lwe lusozi lwe olulungi olugulumivu, olusanyusa ensi yonna. Ku ntikko Zafoni kwe kuli ekibuga kya Kabaka omukulu. N'ebyawandiikibwa ebirala ebikijjayo bingi nti Mukama Katonda yeerowozza olusozi Sayuni ng'entebe ye ey'ekitiibwa, ewandiise na mulondo ye. Ne kitaba ate mubirabwako obulabi n'amaaso, wabula mu mwoyo ne mu kusinga amakulu ne gaba nga gali mu by'omwoyo. Nga Pawulo omutume bwe yagamba mu Bagalatiya esula ey'okuna, tuyinza okuddayoko Bagalatiya esula ey'okuna okuva ku lunyuliri olwabiri mu olumu okutuusa ku lwasatu mu olumu zigamba nti mumbuulire mmwe abaagala okufugibwa amateeka, lwaki temuwulira amateeka? Kubanga kyawandiikibwa nti Ibulayimu yazaala abaana babiri ab'obulenzi, omu yamuzaala mukazi omuddu n'omulala n'amuzaala mukazi ow'eddembe. Omwana w'omukazi omuddu yazaalibwa nga wa mubiri, naye omwana ow'omukazi ow'eddembe yazaalibwa lwa kusuubiza. Ebyo biringa bya lugero. It's like a story or a parable. Kubanga ezo ndagaano biri. Emu yava ku lusozi Sinaayi lwe tubuulirwako mu Baebulaniya leero. Ye yazaala abaana ab'obuddu. Ye yava mu Agali. Agali lwe lusozi Sinaayi oluli mu Buwalabu era abafaananyirizibwa ne Yerusalemi eya kaakano mu biseera Pawulo we yali awandiikira Abagalatiya. Kubanga ye ne bazzukulu be bali mu buddu. Tuli wamu. Naye Yerusalemi eky'omuggulu ye mukazi ow'eddembe era yennyaffe. Kubanga kyawandiikibwa nti sanyuka gwe omugumba atazaala, leekaanira waggulu mu ddoboozi ery'omwanguka, newankubadde nga tozaalanga ku mwana, kubanga ndikuwa abaana bangi, abaana bangi okusinga omukazi alina omusajja b'alina. Naye mmwe abooluganda muli baana abaasuubizibwa nga Isaaka bwe yali. Naye mu biro biri ng'eyazaalibwa omubiri bwe yali ayigganya oyo eyazaalibwa omwoyo, ne kaakano bwe kiri. Naye ebyawandiikibwa bigamba bitya? Bigamba nti goba omukazi omuddu n'omwana we, kubanga omwana w'omukazi omuddu talisikira wamu n'omwana w'omukazi ow'eddembe. N'olwekyo abooluganda tetuli baana ba mukazi omuddu, naye tuli baana b'omukazi ow'eddembe. Mukama yebazibwe. ebitubuulirira nti kitugwanidde mu kugeraageranyizibwa kuno in this comparison okuba nti twejjako embala y'endowooza n'empisa z'obuddu oba okulowooza nti tutuukirizibwa okukwata amateeka mukama yeebazibwe kubanga omuwandiisi w'ebbaluwa y'Abaebbulaniya wagibawandiikira baali batta aga naaga nga bafuba nnyo okuba nti wadde basoomoozebwa wadde batuntuzibwa nga bwe twalabanga ebbaluwa etandika baakubizibwanga okukwata embiro ze baalina okukwata ng'ebintu byonna ebibakugira ebibalemesa okudduka embiro ezo babitaddewa wansi nga babyeggyeeko mukama yeebazibwe kye kimu kaakati kyabawa mugeraageranyizibwa kuno nti bave mu kulowooza nti entabagana yaabwe ne mukama erina kuba nga Isirayiri gye yalina ku lusozi Sinaayi weewaawo kubanga entabagana Isirayiri gye yalina ku lusozi Sinaayi yali esinziira ku mateeka kye kyagibeesa okuba nga yalina mu entiisa empitirivu weewaawo naye entabagana gye tuba nayo ne mukama ey'ekisa erina okuba ng'etuwa essuubi etuwa essanyu etuzzaamu amaanyi ne we twonoona eri mukama nti tudda gy'ali ng'abaana ab'ebyasuubizibwa weewaawo abaakwasibwa Yesu Kristo obutamuggibwako mukama yeebazibwe kye kiva kitugwanira okujja eri mukama Katonda mu kusiima ekisa kye mukama yeebazibwe ne tumanya nti kyekyo kyokka kye tulina ng'ekyokuddamu kyaffe kubanga ekisa kye kya lubeerera era we tukisiima bwe tutambula era we tubeera n'ebigere eby'okukkiriza kwaffe okubanga tukuzibwa mukama yeebazibwe olwo ne tunyweza okukkiriza kw'okwatula kwaffe oba okwatula kw'okukkiriza kwaffe nga omuwandiisi ono wazze akubiriza abonna abo be yawandiikira naffe nkiwa omwoyo omutukuvu yali akimusaamu nti oba luli olwo ne Kampala balisoma ebbaluwa eno yawandiikiddwa eri Abaebbulaniya kubanga ekibuga mwe tuyingizibbwa okuba citizens okubeera abatuuze kye kibuga eky'omwoyo so si ekyo ekirabwako obulabwa gye tugenda nange we nali nkula era we nabadde nga nsoma mu wiiki yonna kyanzigidde nti we twalinga tuyimba zino ennyimba ezabeesiga mukama balinga olusozi Sayuno olutajulukuka wabula mulujjukira oluyimba nga ekifaananyi kye nina mu ndowooza nti olusozi Sayuno linga lwenzooli mukiraba kyokka ate nga mu by'obuliwo geographically speaking olusozi Sayuni lulinga a hill lwakuba mu Luganda kibeera kye kimu lusozi mukitegeera si lusozi nti mountain n'olwekyo ekifaananyi era ekiggibwayo mu ekyo kwe kuba nti luli mu ki mu mwoyo mwe tuyingizibwa mu kukkiriza ne tumanya nti tulamagayo si n'ebigere byaffe n'amaaso gaffe mu bbaasi oba train oba mu nnyonyi wabula tugendayo mu mwoyo mu kukkiriza mukama yeebazibwe ne twerobooza ekisa kya mukama ekitubeerera ekijja buli makya ne tutwala ebyobusika bw'obwakabaka bwa Katonda gye tuli obutuukirivu emirembe n'essanyu nga ebitusuubizibwa ng'ebyannamaddala kubanga kyannamaddala naye muki mu mwoyo ate nga tukimanyi nti ffenna tuli mwoyo tetuli ki mibiri haleluya njogera na mwoyo n'olwekyo muve n'obulamu kigambo kya mukama kiramu mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe kino kye kibuga bajjajjaffe ekyaboogerwako mu Baebbulaniya essula ekumi n'emu onyiro kumi n'ennya okutuusa ku lwokumi n'omukaaga nti aboogera we batyo balaga nti bayolekedde obutaka bwabwe obw'omu nsi endala abantu abo basinga abantu abo singa balowooza ku birungi by'ensi eno bandisobodde okudda emabega. Naye kaakano beegomba ensi esingako y'ey'omuggulu, Katonda kyava aba Katonda waabwe nga tekimuswaza kuyitibwa bw'atyo kubanga abateeketeekedde ekibuga. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Kyava yeenyumiriza mu Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri oba Yakobo. Kyava beenyumirizaamu bonna abalina essuubi nti wadde baali boonoonyi mu mbala y'obuntu balina okukkiriza okutaggwaamu ssuubi okuyingizibwamu ekibuga ekyo Mukama kyabayita okuba abatuuze baakyo. Ne bwe gutyo we gwanidde okuba gye tuli. Mukama yeebazibwe kubanga ekyo kireetera Mukama naffe otwenyumirizaamu. Ne tuba abo abeenyumiriza Mukama naye nga atwenyumirizaamu. Si we gugwanidde okuba? Ekitali ekyo tujja kuba twenyumiriza Mukama naye nga tatwenyumirizaamu. Kubanga olunyiriri olw'abiri mu bbiri mu Baebbulaniya essula ya 12 lugamba nti, naye muzze ku lusozi Sayuuni ne mu kibuga kya Katonda omulamu mu Yerusaalemi eky'omuggulu n'eri enkumi n'enkumi z'abamalayika abakuŋŋaanye. Haleluya! Yerusaalemi eky'omuggulu tukiyingira buli lwe tukuŋŋaana ne Mukama, kubanga bwe tukuŋŋaana ne Mukama mu kukkiriza tutabaganira wamu ne bamalayika okumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Kubanga bamalayika bakuŋŋaanira mu kubeerawo kwa Mukama, si we guli, bamuweereze era baweereza abo abaweereza Mukama. Ekkanisa y'abo abaasooka nga ne Yesu we yabakakasa okwenyumiriza mu kuba nti amannya gaabwe gaawandiikibwa mu ggulu okusinga mu kugoba kwabwe okw'emizimu mu Luka essula 10 olunyiriri olw'abiri oba mujjukirayo. Abayigiriza abatume abaali batambula ne Yesu Kristo abaatandika ekkanisa eyasooka awamu n'abo abaafiira mu kukkiriza kw'essuubi be twogeddeko wagguluko mu ndagaano enkadde, Yesu n'abatuukiriza n'omusaayi gwe. Olunyiriri olw'abiri mu nnya lutugamba nti n'eri endagaano empya eya Yesu omutabaganya ey'omusaayi ogwamansirwa ogwogera obulungi okusinga ogwa Abeeri. Omusaayi gwa Abeeri gwalina eddoboozi mu lubereberye essuula ey'okuna olunyiriri olw'ekkumi mba mujjukira, nga likaabira ku nsi nga Katonda we yategeeza Kayini, nga lisaba kuwolererwa. Wabula ogwa Yesu guyima mu ggulu ne gusaba obusaasizi. Mukama yeebazibwe. Ne gusaba ekisa, ne gusaba okusonyiibwa kw'ebibi lubeerera. Haleluya! Si gwe gwogera ebisinga n'ogwo ogwa Abeeri gwe byayogera oba gwe byayogera, si gwe gusinga, guli gwayogerera wansi Mukama n'awulira nga gwogerera ku ttaka. Ogwa Yesu gwogerera mu ggulu. Haleluya! Gwogerera mu ggulu. Haleluya! N'olwekyo gwe gwogerera n'okusinga ebya Abeeri n'obulungi bwabyo mubiraba nti gwo gwogera nga gusaba kisa, gusaba busaasizi, gusaba kusonyiwa kwa bibi. N'olwekyo gwogera mu ngeri etugwanyisa okuba ab'entabagana y'endagaano eyo Yesu Kristo gy'alina naffe Mukama. Mukama yeebazibwe. Kyava alabula mu lunyiriri olw'abiri mu ttaano tuli mu Baebbulaniya essula 12 nti, kale mugonderenga oyo ayogera nammwe, obanga Abayisirayiri tebayinza kulokoka bwe baagaana okuwulira oyo eyabalabula ng'ali ku nsi. Tetuliyisibwa bubi nnyo n'okusingawo bwe tulijeemera ekigambo ky'oyo ow'omu ggulu atulabula sela nti tetuliyisibwa bubi nnyo n'okusingawo bwe tulijemera ekigambo ky'oyo ow'omuggulu atulabula okyezeemu nkama yeebazibwe. Olunyiriri olw'abirimu omukaaga lutugamba nti yakankanya ensi n'eddoboozi lye, kyokka n'asuubiza nti omulundi omulala sirinyeenya nsi yokka naye era n'eggulu. Kino kitegeeza nti agenda kumalawo nate ebyo ebinyeenyezebwa, kyokka ebitanyeenyezebwa bisigalewo. Haleluya! Kale nga bwe twaweebwa obwakabaka obutanyeenyezebwa, tusinze Katonda nga bw'asiima, nga tumussaamu ekitiibwa era nga tumutya, kubanga ddala Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Mukama yeebazibwe. Mukagayi Hagayi esuula ey'okubiri okuva ku nnyiriri olw'omukaaga okutuusa ku lw'omwenda zigamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'Eggye nti, mu bbanga eritali ly'ewala ndikankanya eggulu n'ensi n'ennyanja n'olukalu, ndikankanya amawanga gonna n'amawanga gonna ge njagala galijja, ne nzijuza ennyumba eno ekitiibwa. Haleluya! Bw'ayogera Mukama ow'Eggye, effeeza yange ne zaabu yange, bw'ayogera Mukama ow'Eggye, ekitiibwa ky'ennyumba eriwo kaakano kirisinga ekitiibwa ky'eri eyasooka, era mu kifo kino ndizzaawo emirembe, bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Mukama yeebazibwe. Ekitiibwa ky'ennyumba eno ey'endagaano empya kirisinga eky'ennyumba ey'endagaano enkadde, kubanga Mukama alizzaawo emirembe ng'emirembe gyazzaawo gy'egyo egigwanidde ffenna okuba nagyo wakati waffe ne Mukama Katonda waffe olw'okuggibwawo kw'ekibi. Mukama yeebazibwe, kubanga kye kyaleeta Yesu ng'emirembe gizzibwaho gy'emirembe egivaawo wakati waffe n'abooluganda bannaffe ne tuba abenda emu mu kukkiriza mu mwoyo nga tussa kimu. Y'ensonga lwaki ffenna ekkanisa ebule n'ebweya tulina okuba omuntu omu. Mukama yeebazibwe. Ne wataba mukazi oba musajja, munaggwanga oba Muyisirayiri oba Muyudaaya, munyolo oba Muganda, mukyabadola oba muki. Mukama yeebazibwe. Olw'emirembe Yesu Kristo gy'aleeta, Mukama gye yasuubiza, Hagayi kyawandiikibwa mu ndagaano enkadde nga Mukama abituwa ng'ebisuubizo bye tulina okunywereramu, nti kaakano we tuyingiridde ddala mu bwakabaka bwa Mukama Katonda olw'Omwoyo atujjudde, oba alina otujjula n'otweyongera otujjula, tulina okuba nga tugamba nti tuli mu ndagaano eyo Mukama mwasuubiza okuba n'entikko y'ekitiibwa kyo mu masekati gaffe. Mukama yeebazibwe. Noolwekyo leeta obulungi bwo bwonna gye tuli, leeta okwagala kwo kwonna okwolesebwa gye tuli, leeta obusaasizi bwe tubeera. Mukama yeebazibwe. Wonya abeetaaga okuwonyezebwa, gabirira abeetaaga okugabirira, zzaamu amaanyi abeetaaga okuzzaamu amaanyi, era tereeza byonna ebeetaaga okutereeza, kubanga bye bisuubizo byo Mukama. Mukama yeebazibwe. Era nga tuddizibwamu nnyo n'amaanyi mu kulabulwa okwo. Mukama yeebazibwe. Kubanga eri Mukama wabeerawo omukono ogwa kkono n'ogwa ddyo, tewaba wakati. There's no middle ground. Mukama yeebazibwe. Oba ku luuyi olwa kkono, the left, which is not this one actually, because I put my hand on the right, my watch on the right hand. Oba kkono we guno temuzaabuzibwa. N'obaawo n'oludda olwa ddyo, the right. Mukama yeebazibwe. Era tumanyi bulungi ebibaawo bw'ayawula kkono n'ebya kkono, n'ayawula ddyo n'ebya ddyo, ebya ddyo. Si we guli? Mukama yeebazibwe. Twebaze Mukama olw'ekigambo kye nga tuteekateeka okusembera mu maaso ga Mukama amakya ga leero. Ntukwebaza Ayi Mukama Katonda waffe olw'okuluŋŋamizibwa kw'okubuulirirwa kw'amakya ga leero. Okukalaatirirwa kuno kwe tufuna mu kitabo kyo kino kutunyweza mu kukkiriza kwaffe okutugwanidde. N'olwekyo kitugwanidde okusiima ekisa kye kingi gye tuli ne tujja gy'oli n'obuvumu. Twabuulirwa mu Baebbulaniya essula ey'okune olunyo lw'ekkumi n'ennya nti nga bwe tulina kabona asinga obukulu eyagenda mu ggulu ye Yesu Omwana wa Katonda, tunyweze okukkiriza kwe twayatula. Kubanga tulina kabona asinga obukulu alumirwa awamu naffe mu bunafu bwaffe, eyakemebwa mu byonna ngaffe kyokka n'atakola kibi kyonna. Kale tusembererenga entebe ya Katonda ey'obwakabaka ey'ekisa n'obuvumu, tufune okusaasirwa n'ekisa, tubeerwe mu kwetaaga kwaffe. Obwetaavu bwaffe Ayi Mukama bwe bungi ennyo, naye obwetaavu obusinga obukulu kwe kumanya. Mukama, tuyambe okumanya n'okutegeera, kubanga tunaamanya obwakabaka bwo n'obutuukirivu bwo, ebirala byonna bijja twongerwako. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, Mukama abawe omukisa.